Kuma wali nire katonda yatembera esuse obuzito Yobu yali musajja mutuukirivu ng'atya Katonda nga tewali kimutiisatiisa yalina ebyobugagga bingi ng'era yasingayo naye nga tebiyinza kumuggya ku Katonda waate lwali lumu Sitani nalumba nasanyawo byona bye yalina Yobu we yali omulamu yenna nalwala nafuuka mwavu olusholo omunaku asembayo naye yadde yabonabona Yobu teyakolimira Katonda yasaba yalina teyamwegana era bwatyo Katonda yamuviirayo n'awangula kangume nindirire Katonda yatembera esuse obuzito Nchimani Eya yamba yobu mulamu Tewali chimulema Kangume mulindirire Guma Mulindirire Katonda Yagembera Esuse obuzito Nchimani Eya yamba yobu mulamu Wali chimulema Kuma mulindirire Wano bani Abamenye semitima Uli chimucha sana ho Tebalina mirembe Otulo Bambi batwe la vida Antiba sulaba looza kubizivu Ebinje bibatawanya Obutufu binjinyo Tebasobola kubimala Bwagololo mukono gwe Yesu muyaga gunateka Atwagaza kimu Kumwesiga Yagamba tusabe tunawebwa Tetuva ku Katonda Katonda yatembera esuse obuzito Nchimani eya yamba yobu mulamu tewali chimulema kangume mulindirire Guma olindirire Katonda yatembera Esuse obuzito Nchimani Eya yamba yobu mulamu Tewali chimulema Guma mulindirire Mulamu Bambi guma 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 Nulibalumu Nakucharida Oh, Thank you.